Lero nduku kwasiza katonda gwe yakoda byonna nomusana nogwasa byonna byendaba nebyekwese wala kasita ndi nawe asinga era lumundi bizula byenakwatako lero biseko mukono gwo ondagenge kuwo onjasize etala katonda tambula nange mpanguzako lero nange katonda tandika nange nongoseza ndage kisa amanyi g'omukwano gwo gamale obunafu mpereza n'omuguwa nninyisa amadala ekiro enkuba yasuze fukirira emiti n'ebimuli ekyokulya tukisuubira wano webale kungabirira katonda tambula nange mpanguzako lero nange katonda tandika nange nongoseza yonkolera bisima byonna ebyamagero kwomanyi n'ekipimo ekirungi ekimala nkusobya ulirukedde ne sikwemenyera gwengate bambyoyagala nze nnema okukwerabira amazima kinzizize mabega tukuliza olulimi lwange naalize emikono gyange katonda tambula nange mpanguzako lero nange katonda tandika nange
remember where you got it first. www.djericom.com.